ihlaba ndincede inameva ihlaba ndizokuqanda tandaze inameva ihlaba ndincede inameva ihlaba nokuba lendlela imqinwa likhona ithuba lam lokuthubeleza ndizofika ubomi bethu bahlukile kodwa ikhona indawo esidibana
Yeah, I'll survive.